Oh, Rocky, how I wanna go. This world is a million. Emi kwano le na ya million. Kumu sigaru sigari. Yes, zimwezi.
Mola kawango yangu wa.
Inda Kampala Uganda.
Oba dali na magambe lande.
Inda Kampala Uganda.
O yangu wa we pakulo desa.
Inda Kampala Uganda.
Oba dali na magambe kakuche.
Inda Kampala Uganda.
It's been a long time with no good vibe, in no sunshine with my woman. In a long time with my cool vibe, it's about time that's good now.
Chali vange varia varasi Chiruji na kuze ni naone kukasi Watali na ukasi vao tuwe kufasi
Boye wa uma Boye wa uma niende Boye wa uma Kampala kwetu niende Kampala kawango yangu wa
Kenda Kampala Uganda
Oba dali na magambe lande
Kenda Kampala Uganda
Sign out. 256 here we come. Sekamate!